I make sense, no sweat my cellar. Minta komatu na hizi sense. Sito sound garbage, I'll put change suddenly. Meni mjenso na weza fat savagely. Expect nothing less than full victory. Kila nkicheck, Mike na jeans ku make history. Japo so jiga fikiune
chuki.
Nandika kaza bada na sound kanuki. Check my space, nasifika
the Brooklyn.
Mindo king of motherland, knows I make steps, yo great. Ambassador, I dance for life. Stay alive, me cool MC. Come on from the quick when they jam in. So this feeling no gop in a struggle. Bill up my boots, me cool a real. Shocky story, bubblegum music's janza. Use your jana, me music na fun you long time. But who's on number 10 and it's use your cuts in the rhyme time. Sit take you to GD, number man, zim in my skill. And it's aided my shady, please, it's zim every deal. Na juu ya mziki zaidi na vo jijua. Hadi nimekuwa kiasiki ujue mbish nili ya muo.
Naposema we ni mkali wakati sio na radios. Na kupa promo ya tari unaua game. Naposema nyenu wakali wakati sio na radios. Na wapa promo ya tari mnaua game. Unaua game.
Shauri wao likuwa ni msafi lakini mifano yon ni bobu. Sasa glass imekuwa almasi na kopa imegeuka gold. Kama utachoma mita kikisha uombi kuwa ukishi kwa dabu. Kifo tuazikwa kwa shima chini ya jua. Spingu pande huu sishibi kwa picha mkate tu. Wakati ndo huu na hizi so harakati tu. Siamin kama commercial naeza kumkomboa MC. Lakini in short measures left me perfect be. Angalia kiboke sioke mchuzi chuku chuku nogi. Mayai baki kuwa meupe japo kuwa kukuwa ogi. Changu enzi na rap kwenye karaoke machine. Hip hop school zote na mili tose meni.
Naposema we ni mkali wakati sio na radios. Na kupa promo ya tari unaua game. Naposema nyenu wakali wakati sio na radios. Na wapa promo ya tari mnaua game. Unaua game.
Kwa zenu kama television. Hip hop soma yenu huku sera zisha. Angalia ulicho andika kablo janza kuflow. Semini mbana puwa neza kwa shika zaidi ya alko. Kuna ma MC ma rapper na waseni wa hip hop. Na kuna mahasla mbae walipi kama diva tita. Nataka kuwa MC. Kwa hizi kanuni utatisha versatility. Lyrics na industry impact. Battle skills, vocal presence na mwili wa kazi. Longevity, weze pia kufanya live performance. Umona umensoma MC wa kwele charge drugs. Umona umensoma MC wa kwele charge drugs. When I'm color cut you see on the radios. Na kupa promo ya tari.
Unaua game.
Menipo tayari kwa vita sitaji kunegotiate. Useme woko real kati unangijua ni fake. Wachache ni masnitch on a diss huku wana respect. Street on number peace na zip ku keep distance. Kwanza hiso hip hop mwanza wita fed hop. Na mindo mtanza ena eko hit sister. Hiso hip hop mwanza wita fed hop. Na mindo mtanza ena eko hit sister.
Usema we ni mkali wakati sio na radios. Na kupa promo ya tari unaua game. Naposema nyenu wakali wakati sio na radios. Na wapa promo ya tari mnaua game. Unaua game.
Yeah.